kushughulikia. Mola umechoka na mimi mapema ndugu yangu, na Mungu alichughulikia. Bado ana ndoto na mimi. Mimi oh, bora unasema yangu hadi unaweka full stop. Na kila mmoja nasubiri muda wa Mungu. Wewe sio Mungu seme umalize, ya mtu siseme umalize. Wachie Mungu yeye amalize, anao mpango.
Records.